Lava omwana omuto yakazaliwa n'olweza. He's so brilliant buli omwa yayanamukwatako.
Bad boy Tinesha Figgy K Panado Malala. Yeah, we are showing up the dough. You know what you're talking about. It's a hip-hop generation.
Hip-hop
Walai kumisinga okuva jeniero zamba we yakutandikira.
Hip-hop
Walai kumisinga okuva fefebuzi we yakwapudetinga.
Hip-hop
Walai kumisinga okuva jeniero zamba we yakutandikira.
Hip-hop
Walai kumisinga okuva fefebuzi we yakwapudetinga. Abasajja mulimu bingi nnyo ebitwawula. Mulimu bajetume ne mubiramu bafala. Bafala bewosanga nga badisinga hip-hop. Nga bagamba hip-hop yetalina gyakutwala. Ededa hip-hop abantu bamudisinganga. Tambudde amawanga maji nendabanga yasinga. The first time okusooka okugezeza hip-hop twali ku PAC, twali ku talent show awadi ze yagiwangula. Hip-hop kimanyi simero gye najolisiriremererwa okuva obutoyo gw'omuwala gwe nakwano nzikiriza. Ekitiibwa kibeere gy'oli gwe Kabaka Zamba. Abasigadde ndaba temulina kyemuŋŋamba nga tewasoma poetry. Hip-hop tomuŋŋamba. Walai kumisinga okuva jeniero zamba we yakutandikira.
Hip-hop
Walai kumisinga okuva fefebuzi we yakwakudetinga.
Hip-hop
Walai kumisinga okuva jeniero zamba we yakutandikira.
Hip-hop
Walai kumisinga okuva fefebuzi we yakwakudetinga.
I hip-hop, I see you like a kiki. Slowly and slowly being growing, being being from granny to granny, father to uncle, all right, mother to mother, yeah. So then I've a GNL, Baba look for Federici, kept the growth. I made me part of the game, now I'm part of the gang. Let me make up a way just to pick up my name, to keep the growth in this genre. That's entire hip-hop and to never fail, fail. Hip-hop bars we move like bosses. We on the streets, on the list, you are on the fabric gangs. I wanna be like them, and this is my journey. It starts right here and goes right there. Yeah, I don't know when I'm gonna reach there. Guess what, if they don't, I might get there.
Bwe kunyumiza embozi yokuimba gwe tulagalira bano bowulira bayasana abalala libatagala okutotoma kyavadda ku bajjajja basuka libavumbula ye okutotoma ye hip-hop gwowulira ye
hip-hop
Walai kumisinga okuva jeniero zamba we yakutandikira.
Hip-hop
Walai kumisinga okuva fefebuzi we yakwapudetinga.
Hip-hop
Walai kumisinga okuva jeniero zamba we yakutandikira.
Hip-hop
Walai kumisinga okuva fefebuzi we yakwapudetinga. Memories mumpewo nga daira nizikomawo. Jeniero zamba gwe mpeweze kezalivawo. Olunaku lwe ndikumitinga ndikuwa ekirabo. Kino nabeeranga muto nga manyi kirivaawo. Mbeera nkulukusa amaziga ngamba katuna mbeererawo. Buli lwe mpulira layimu zo nga zikulukuta ngamba waawo. Bwe weetegereza the best memory yange ye gwali mu fairo. Kana kayimba kayimbye n'essanyu lingi nnyo wansi ne wairo. Jeniero ne fefebuzi mbatuna nemba wansi mmalalo.